waqala nini vele uDJ ngamgcina iwaitress.
Hey, so wakwamuza makadlala.
Oh my god.
She won't even go far.
Makayeka abuyele esikolweni.
Ngizwa bathu ne-law degree yaku.
Amanga.
Ingoma lezi zakhe vele.
Yeah, ngezakhe because bathu ufuna nokuvula i-record
lebo. Woo, Aisha's ambitious, shem.
Ngizodela ubumnandi obuthandwa ngabangane bami. Ngiyakuthembisa phupho lami. Ngizobeka wena kuqala. Mzali wami, imithandazo yakho nemiyalo yakho ngizoyihola ephupheni lami. Amaphupho ami azofezeka.